waxaa dhageystayaal kulanti wanaagsan idilkiinba kuna soo dhawaada shabakadda wararka qurba jooga ee somalidiasporanews.com idinkoo sidoo kalena dhageystayaal aad naga soo booqan kareysaan isla sumadaynu internetka ku leenahay oo ciwaankeeduna uu yahay qurbajoog.com waxaa kamanka dananaya codka halaabsiga leh ee la yaab kaleh waxa uu ahaa fanaanka da'da yar ee axmed maxamed maxamuud oo iminka axmed mooga yar loo yaqaano iyo waliba macalinkiisi oo isna khadka ku jira waa maxamed nuur dhageystayaal labada fanaan ayaanu doonaynaa bal maanta inaan waayahooda suugaaneed ka wareysano isla markaana bal aanu jaleecno muusiga halaabsiga leh sida uu ku yimid iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray anigoo ku horeynaya macalin maxamed nuur macalin labadiinaba horta kusoo dhawaada barnaamijka
waa ku dhownahay
waagaag maxamed waxaad bal marka ugu horeysa muddaad ciyaareysay kamanka oo abwaanna waa tahay fanaanna waa tahay bal waxaan doonaynay bal maanta inaynu eegno inankan aad muusiga kusoo ababisay mucjisada ah ee axmed maxamed bal sida aad isku barateen marka hore bal inaad dhageystayaasha sawirka siiso
waad mahadsan tahay axmed maxamed maxamuud moogu yare aanu ugu magacdacay muddo aada u dheer baan isnaqaanay aabihii waana saaxiib ahayn oo ilaa maalintii uu saddex jir ahaa waan garanayaa dowmuun ku soo koray aadadaarkayga iyo hubeel aan ku leeyahay magaalada siyaatal aabihii iman jiray oo wada fadhiisan jirnay oo waa deynankaygii aan soo korayuun buu ila mid ahaa waxaan markaa ku kulanay magaalada siyaatal marka siyaasaan ku kulanay
waa garta waa si wanaagsan maxamed aad baad u mahadsan tahay kolka inanku aada buu da'yaraa dabcan muusig muu ciyaarin markuu soo barbaaray aada dareentay inuu muusigga xiiseynayo bal iyadana bal sawir naga sii
waxaa dhacday aniga oo aad u jecel muusigga soomaaliga kabanka marka timaado tunta oo naftayda u tunta iyo asxaabtayda oo sii hayade adigoo qurbaan badan joogay inaanu lumin deshidihii iyo raacigii iyo kalankii iyo aasaaskii dhaqanka inuu ahaa ee soomaali muusigu halkii ka soo ababay kalgacalkii aan u hayay ayuunbaa inanka oo aada u daayaran iyo toban jir ah oona aabihii saaxiib nahay yiriin inankii wuxuu doonayaa maxamedow inuu maqsinka yare fadhiisanno marka kabanka la tumayo inuu inoo soo galo dhowr goor buu weydiiye waxaan u arka ordo magata waxaa yiri saabaayda koos of geliyo waa in soo fadhiista aftayda fadhiistay adar ma kabanka la taaban karaa miyiido waxaan midigo haayo sida uu u qabtay kabanka iyo xajaalada iyo kalgacalka uu u qabay markaa iyo toban jirka ahaa ayaa horta ugu dhalisay bal inan yaro labiyo toban jiro oo kalgacalkan u qabo baalka iyo inu tumo waa mucjiso ayay igu noqotay inuu video game iyo dee aflaam iyo meelaha iyo basketballeriyadaba filay magaraasa markaasa igu dhalisay inaan bal ka guud aado taasa igu lalahay
waa si wanaagsan maxamed marka inanku iminka waa axmed maxamed mooga yare dabcan waa ka fanaanka weyne iminka aada loo daawado ee muusigiisa sida weyn internetka lagala socdo runtiina caan baxay maxaad ugu doortay sideese ugu doortay ama aada isu tiri heesaha maxamed mooge bal horta bar inanka
waxa wada mooye maxamed maxamuud oo inanka dhalay oo saaxiibkayga aada وقدرين تري ما اللي بيسن تري محمد يعني مجاهد كي لين حارس تيجي لنا كورة فيه and you know I'm telling you إيه كأبيه وذا أنا أنتم أسأنا جارين هير كومات من يروح ثم يو أسأ كل ركسنا هاي محمد يعني لين حارس تيجي لنا حسيه الموسيقى سي عدكيسي الولي يقول حي أي واحد عادي وأقصوا أبو بيني كان يأبيه بعد جيسيني وقعلوه بعد جيسيني إلا يران تيني بعد جيسيني سو نكو وقو هبادا يا دفكي يخدم كي محمد موغي سو غنصو مالي قرينا هاي أي عرفي كتوميا حيسي محمد موغي سيوري كتوميا عرق
وان قرتي مركاي بك مركا ديبو اكتو ان kiyo sida u hayay laxankii iyo heesihi oo ka gurxamaysay inanka arabkiisa marka dib u eegto ku ababintii aad kamanka ku ababisay bar marxaladihi aad marteen kooda ugu xiisaha badan inoo guudmar adigoo mahadsan
ugu xiisaha badan waxa markii aan maalinta soo fariistay arkay in jicil ay saddex qodob baan wadinaa barta doonaysa ha adan hawliraan ugu bartay iska day aan gona try ee tuna waxaan aday inaan ili hadii aad saddex qodob igu raacdo waa ku baraya saddex qodob oo ah inaan profession ku noqon marka ugu horeeyso aanad iskuulka ka tagin iyo macaamada macaamada quraanka labada diganayay aad noogu wanaagsanaa waan ku balan qaaday muddo labada midna ka taginaayo iyo inaan shaqo ka dhigano oo dhan musician baa toona iskuulkaagi taalo saddexda arrimood baan weydiiyey oo malcaamadaada quraanka iyo inaad iskuulkaaga dhiganayso oo aada wax baranayso yani iyo inaan shaqo kuu noqonin kabanka iyo heeso iyo muusigu oo adigu oo tumanayo jeegaranaya cilmigaaga iyo quraankaagana aad baranayso dabeeta wixii intaa ka dambeeya dee cala la calaatirin saddexdiina wiiga aqbalay inkaa iskuulkii ku jiraa dhammaynaya alxamdulilah quraankii buu dhiganaya ilaahay baa mahadlay muusigiina heer buu ka daayay in badan ba hangool baan ku hayo waxaan lahaa maeda oo dhamayso iskuulka hase ahaatee youtubeka wuxuu gelgeliyey aanu soo gelinay waxaan arkay xiisaha loo qabo marka wareysigii ugu horreeyaan bixinaa waa kan iyo video aanu maanta u gudbay salaxlay
waa si wanaagsan maxamed qudheyda hangool isku hayo doonaya kamanka inaan dib u maqlo waxaan si doonaya intaanan u gelin wareysiga axmed maxamed maxamuud bal inaan ku weydiiyo bacdama aad macalinkiisii tahay runtiina aadee ku dhaado tunto oo aad dee ku maarroodo sidaad noo sheegtay sidee bay u adag tahay adeeg intee la eg weeye in ruuxu uu heeso kamankana uu tumo
qofka musicianka waa la heraa nin muusig barto oo keligii muusig tumaa marka uu sidaada cod ku darlooba waxa aad u adag ragga muusiga tumaa ama karanka tumaa ee heesa aad bay u tiro yar yihiin sida habeen kastoo ay jiraan niman dhowr oo dhalinyaro oo garanayo qaraaca maxamed yooda ka mid ah ilaahay naxariista jannaha siiyo cumar xiile ilaahay naxariista jannaha siiyo dhammaantooda yaro kale oo badan oo fasal uu mushtiki yahay ka mid yahay ilahay naxariista jannaha siinaasi waa caqabad aad u adag aniga intii soo martay intaan garanayo ninkii aan aqani baan ilaawiyo maalintan sidii isku heeso oo kabankiisa aan u qubaya marka horena heesaha aqaanin inaan qaadi karo si lagu wanaagsan ugu lugaynayo maalintan sidii isku daro nigii baa iga lumay oo kabankii dee waa laba qalbigaagi laba meelood buu ka shaqaynaya marka waa aad bay u adag tahay laakiin waxaad moodaa kolley sida naftiisa uu soo maray laakiin aad bay ugu fududahay isaga intii aan anigu la soo gelgelinayay aad aygu hawl yareeyay waa nin aad maskax furan waana aada miyaan ugu faraxsanahay inuu kusoo biiro fanka soomaalida
waa si wanaagsan waxaan filayaa iminka inaan u geli doono qaybta bal su-aalaha weydiin doono axmed maxamed maxamuud waxaan filayaa axmed maxamedow inaanan af soomaaligaan ku hadale af ingiriisi baan qaybtan iminka wareysiga u geli doonaa axmed I'd like to welcome you to Somali Diaspora News first of all I'd like to welcome you and I've been listening to your music for a long time and I think it's really inspirational in terms of looking at someone that young playing the common and also singing. But first off, I'd like to ask you, if you would, tell me about your introduction to Somali music in general.
When I was very little, me and my dad and the rest of my family came to this Google Cafe in Seattle, and we used to eat here. I used to see the covering on top. I used to ask my dad, what is that? He told me what a covering was. And ever since going everywhere with my dad, I used to go with him everywhere. We used to play a lot of Muhammad Mughal songs, and I used to ask him, what is this? I was so fascinated by how it sounded and how genuine and how rich his voice was, and it was just very isolated from the other kinds of music, even American music, even anything. So my dad, I listened from my dad's cassette. He had a lot of cassettes. I listened from what he had, and from there it took off.
Could you tell us your first Muhammad Mughal song, or the first song you played on a guitar, per se, or it could be Muhammad Mughal, or it could be any other song? Do you remember the first song you played on your guitar when you were actually studying or learning how to play the guitar?
Yeah, I remember the first one.
Could you play a little bit of it for us, please?
Yeah.
Yes, salam. That's great, Ahmed. I understand you grew up in the States, or maybe you were even born in the States. I'm not quite sure. But you don't speak Somali fluently, I can imagine. To be playing songs of Muhammad Mughal and invoke such a... in your voice, you can tell it's invoking a lot of feelings. Do you understand the gist of the lyrics, or what do you think of the lyrics?
Yes, I do understand very well the gist of the lyrics. I learned Muhammad Mughal had his own way of breaking up words and songs, and it also helped me learn a lot of the Somali words and a lot of you know. I try to speak Somali. I very fluently understand it, but I talk with my teacher a lot. And Somali helps me practice, but I don't really know how to talk and speak Somali fluently yet.
That's great. your generation today are very infatuated with Western music, hip-hop, R&B, and all of that stuff. Here you are playing the guitar, playing Mohamed Moghi songs so nicely, so incredibly well. What do they think of that when you speak to your friends?
To the people that are listening to hip-hop and rap and stuff, right?
That's right.
I'd say that music is universal. It's very universal. So be it. If it's their way to listen to music and they understand it the best. I like the original. I like to listen to the roots, and I feel like Mohamed Moghi is the roots. And I mean, if someone is listening to hip hop rap, that's their way. They connect with it the most. That's their connection between music and themselves the most. And my connection is with Somali music because I've been produced with it ever since I was little. So I guess it's going. Going to be me.
Oh, that's great. Like you said, music is universal, and music, it's got its own language, and it transcends barriers and borders and languages. Unfortunately, Somali music seems to be limited to Somali listeners. Why do you think that is? This music that invokes such emotion could have easily been marketed to the rest of the world. Why do you think Somali music is only good enough, as they say, for Somalis? Why didn't it, when you look at it from outside in, what do you think is holding the music back?
A lot of to be reading back is maybe like, oh, this doesn't sound like anything. It's just music playing, and then it stops, and someone sings. It's very music. Somali music and English music and all other kinds of music, as you said, they're very different. They have different way of portraying their art, which is music. I think that if for someone looking into Somali music, when they're looking at Somali music, they at first won't understand the meaning and how the rhythm of how it goes. Because every Somali song is basic; it has basis, and I feel like they wouldn't understand it. If I didn't know what it was, I'd say personally, "What is this? I don't know." So there's only a select few people that are interested in learning what it is. I was a very select few when I was little, and yes, and I grew up to play Mohamed Moghi songs, most of Mohamed Moghi songs. He's my main, you know, on every view, on the way he viewed the world, and on the way he viewed Somali music, and he was a teacher, and he's just a big role model, not just for music, but for the way to live.
Absolutely. That's great. I can't just hold myself back from requesting another Mohamed Moghi classic. Pick us a song for us. Tell us about that song a little bit, and then you can go ahead and play it. That's great. That's really wonderful. And Ahmed Mohamed, could you tell me a little bit about that song and why it's one of your favorites?
The reason why I picked it is because it's Mohamed's first song he played on the cover. It speaks about the situation he was in, and it just portrays that he can transfer from what he's doing, what he's living in the environment he's living in, into his music, and make it sound good at the same time. And I picked that song because it's talking about a lot of the wars and all the wars he used to fight, because he was, you know, he was a mujahid.
Yeah.
And then it talks about all the arguing and wars, and it's a very political song, and it speaks about basically. It's killing four birds in one. That's an American term. It's saying he's getting his music out, and it's getting what he's feeling, and it's sounding good, and it's making people happy, and it makes them and brings them together. Yes.
Yeah, that's great. Do you play any other artists? Do you play any other music other than Mohamed Moghe's music?
Yeah, I play a few of Mordola songs. I play Ahmed Moghe. He's another one of my favorite artists.
Okay, could you play us a song from Ahmed Moghe, one of your favorites?
Yeah, I can play Ahmed Moghe song.
Yeah, go ahead, please.
وحبني ومالي صوت مايا
Thank you very much, Ahmed Mohamed Mahmoud. You truly are a prodigy. I can't let you go without having you to play Umar Dule. Allahu Nahariste. Umar Dule, could you play a song of Umar Dule's for us, please?
Yeah. Oh, my God.
Isaac, that is just wonderful, man. Ahmed, do you have plans to, or do you already have songs of your own? Do you plan to release them? Where do you go from here?
From here, I feel like I'm not looking to really become a huge star. I don't, you know, I'm really focusing on my school and Quran, and, you know, that way. And music is just, you know, it's just me. Like my teacher taught me, he said, focus on school first and focus on Quran first, and then you can play music as a hobby. Don't, and I feel like from here, I just want to go and see where it takes me from Muhammad Mogat, because that's my main focus. I came in on Muhammad Mogat, and I'm going to leave on Muhammad Mogat, his songs and all his music he played. And I feel like if I get bigger, there's looking maybe a Muhammad Mogat, Muhammad Mogat, Mugiyare founded a money foundation for Somalia to make schooling, because Muhammad Mugu was a ma'alim, and to make schooling, to make masjid, to make a lot of, to help the living from, you know, also from, I'm kind of doing what Muhammad Mugu did. He killed a couple of birds with one stone. I'm playing what I like to do and also helping out Somalia.
Yeah, well, I would like to introduce you someday to, there are kids in Hargeisa that actually have a Muhammad Mogat reading club. Maybe one day I'll link you up with them. Maybe you can get to know each other and maybe even go down to Hargeisa and see the center, Muhammad Mogat Center. But in the meantime, I think it's a little too late for you, because I think you already blew up. Whether you liked it or not, I think your music resonates with a lot of folks from different generations, and it really gives hope to Somali music in general. And while I'm on that, let me ask you this. How do you see where Somali music is going now? It's all synthesized now, and you don't have bands anymore, you don't have people playing guitars anymore. How do you see the new Somali music?
The new Somali music, I think, is just the old music we done. That's personally from my point of view. It's still very good. I really enjoy listening to it, but I feel like in every kind of music, whether it's Somali, whether it's pop, whether it's Michael Jackson, any kind of music, it doesn't matter. There's always a basis. There's always a basis, and those bases aren't from nowadays. They're from way back when. And I feel like artists like Umar Dode and Muhammad Mogat, especially, they made, and Ali Kharshi, of course, and all those people, Lana Reso. I feel like they made the basis for the Somali music, and I feel like Muhammad Mogat especially made the basis, and he's the one that I can connect to the most. I feel like Somali music today is very catchy, but I feel like it's just mostly repeated and redone.
Well, that was really great, and it was really a pleasure in meeting you, and I really appreciate you taking the time to answer a few questions and also play that wonderful Muhammad Mogat music for us and others as well. Could you play us out with one of your favorite songs? And this actually kind of inspires me to come down to Seattle and actually do a proper interview with you in the near future. But in the meantime, could you play us out with a song of your favorite, possibly the one you've learned most recent of Muhammad Mogat's collection? If you can play that, play us out with that, would be great. And I appreciate you taking the time in answering the questions and playing the music for us here.
This is a song that was played by Muhammad Mogat. It wasn't very good. Mujahid Muhammad Mogat. So this is a song he played from Muhammad Wadi, and it's a Sudanese song, and it's not in Somali. It's in Arabic, and this is a song that Muhammad Mogat played, and I really enjoyed the way he played it, and it's called So. I'm not in love.
حقاك دقيستيال وحقي هايين أحمد محمد محمود موغير لو يقانو وجوغة سياتل وقتك تليفونك إيغو الرمييي إساقو المركاسي إيو وهليي محمد نور باريهي أما معلنكي باري كمانك إيهي سهبا إنتانو هودة ديبوغو كل مدونه وعبد القادر حسين قوليدو إذن له سيدا إيو نابد كليو Thank you very much, fellas. Thank you very much. I appreciate that.